Yes, sir.
Whoa, 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 whoa.
One Love Records, yeah. Yo. Introducing.
Whoa, whoa, whoa.
Your boy Benny.
Yeah.
And you know how we do it, y'all.
Pata wapi,
I don't know.
Mwenye upendo kama uo,
upendo kama uo.
Mwani ule,
yeah, yeah, yeah.
Nieksi wangu tu,
yeah, yeah, yeah.
Tampata wapi mimi,
oh, oh.
Mwenye upendo kama uo,
oh, oh.
Mwani ule,
mwani ule.
Nieksi wangu tu,
nieksi wangu tu.
I'm sorry, I'm sorry, sorry mama. I'm sorry, I'm sorry, sorry baby. I'm sorry, I'm sorry, sorry mama. I'm sorry, I'm sorry, sorry baby. Rudy nyumbani. I'm sorry, I'm sorry, sorry mama. I'm sorry, I'm sorry, sorry baby. Rudy nyumbani. Kabla yako, kukupenda na kupenda kweli my love. Nilikuwa na mwanzo kabla yako, kukupenda na kupenda kweli my love. Baby, si unajua bila wewe mimi siwezi. Na unajua noma wakijua wazazi. Si unajua bila wewe mimi siwezi. Na unajua noma wakijua wazazi.
Yeah, yeah, yeah. Wa wa wa. Yeah, yeah, yeah. Bila wewe. Yeah, bila wewe. Yeah. Bila wewe ni bala. Bila wewe mimi nakosa wa. Bila wewe mani bala. Bila wewe mimi nakosa fura. Bila wewe mimi nakosa wa. Bila wewe ni bala. Bila wewe nakosa wa. Bila wewe ni bala. Bila wewe ni bala. Bila wewe nakosa wa. Bila wewe ni bala. Bila wewe nakosa wa.